kwako siwezi. Moyo we, wangu moyo, punguza shobotu na kimbele mbele, cause you messy things na juliza wahi. Moyo we, wangu moyo, moyo ulifanya kanchiti Halima, tambaza kwa moyo kanidanganya, beleza watu mimi kafumaniwa. Moyo we, moyo we, nifosi, nifosi, najidanganya mie. Sometimes inuksi mikosi, nataka nipitie. Na fake maisha na kopi, jina njipatie. Tomba toba kwa magoti, ila niambie.
Nini unataka?
Moyo wangu niambie.
Nini unataka?
Sambo na uwelewe.
Nini unataka?
Jifia mbali, niko shimoni. Hali yangu bado tete, ila moyo wangu tamatamatu. Mamuze kima pepe, nataka nituswe now now Nifosi, nifosi, najidanganya mie. Sometimes inuksi mikosi, nataka nipitie. Na fake maisha na kopi, jina njipatie. Taomba toba kwa magoti, ila niambie. Moyo, moyo wangu niambie.